pano pashano tapawa po isha mwine. Tulipano si wote tatu famuka mwine.
King Morgan's Music.
Twin Cap on exclusive from
ZambiaMusicHits.com.
Mr. Twin Pondabit.
It's easy to be so cool, but you have a book. Nikali le sensi pinangu wa yupwa. Wadi kukove kena wabana paba yumfwa. Fide fine na iwa wine efyo ufwa. Kudiaba defwa isa na vena ukufyufwa. Soma insu, uma umewa bonse. Wezari kufisha nangu, tia kufisha ufile wisibati. Uma umewa bonse. Masu wetzi ya kufoni walisua test. Ate walomba, shon sala kupela. Mama insu, uma umewa bonse. Disappointment itaka kupangepo. Sive ni love yonse. Umulange fe basi wisi bachi. Uma umewa wonse. Pano pashalo tapawa po isha mwine. Tulipalo jiunji tativa muka mwine. Salapu kefisu matafisa pambane. Podeni kapito nocha wava kudenele. Oke fipanga chimula vulelo tuwapsana. Iwele kevyo mfwile na magono wapsana. Ichobe chobe ani count minga ni mfumapo. Nocha tishani nishi tapari pwefya chupo. Mwana pachalo vashitata wali chepesha. Gana ikasha te uchila fipo na pusha. Azilongu tiyo saizi nine matirio. Gana fumapo nochino kutekane jisho. Nishi visho kulibaria ababukwa. Nikalile shensi pinangu wali upwa. Wali kukove kena wabana paba yumfwa. Fide fine na iwa wine efyo ufwa. Kudiaba defwa isa na vena ukufyufwa. Soma insu, uma umewa bonse. Wezari kufisha nangu, tia kufisha ufile wisibati. Uma umewa bonse. Basu wetzi ya kufoni walisua test. Ate walomba, shon sala kupela. Mama insu, uma umewa bonse. Disappointment itaka kupangepo. Sive ni love yonse. Umulange fe basi wisi bachi. Uma umewa bonse.
If you follow, then I want you to wire. If you make me pa izu or any other law, just mind your business. The 12 mark same old. Juma umengali pa msebo wabonse. Chukurwa lefu mietu redi ya koifwe. Papita, afwinga ponye sako. Not that is mine, I let to my go. Enjoyment is for everybody. Not it for one body.
It's easy bisho kulibaria ababukwa. Nikalile shensi pinangu waliupwa. Wadi kukove kena wabana paba yumfwa. Fide fine na iwa wine efyo umfwa. Kudiaba defwa isa na vena ukufyufwa. Soma insu, uma umewa bonse. Wezari kufisha nangu, tia kufisha ufile wisibati. Uma umewa bonse. Basu wetzi ya kufoni walisua test. Ate walomba, shon sala kupela. Mama insu, uma umewa bonse. Disappointment itaka kupangepo. Sive ni love yonse. Umulange fe basi wisibati. Uma umewa bonse. Ukapusha muno bati imfumo ni ista. Uma umewa bonse. Ufukai kini Morgan. Heyo happy. Uma umewa bonse. Lefe wansi botiki. Keo vizo pakaloku. Uma umewa bonse. Step babu, Vegas babu.